You are now about to witness the strength of street knowledge.
Coppola is brutally honest rapper. Dealing up.
King Breezy running things.
Fresh boy jump off.
Great music.
It's a freshman season. Let's go.
Umutende na utushupa sana fuego kuno kukopala. Muma utu monse mwitfile tupondo na masabala. Pa weekend unweku awe nisha mamba wapala. Kanshu kuwa sefu nishu file wava membala. Hala kuno notu nyabala temba. Tutini na kumona neba. Kukapokoda nga wava ripota. Wala bafunya fena ngonu murder. Kuno bulofa takwaba nenchito. Kuifuwa ila fake up ito. Hecho amano ya misepela shimoya. Vela face suicide ole kase ande kupumujeku. Bibi ndate kupamujeku. Mwenene ya mashopu pakala hale mwari tuwa kanya na machocho. Jero tuwa isa tule fule shaba ntuveso wa matongoji. Ifi mwifi senda mwonsoki. Ngavufi ndeti mwonseki. Hitu ya ikatiko mulandu wachiso kone Black Mountain. Kuno wa machito wa sangwa sala letu fola 120. Nikuisa tukabutukila. Ngamu atoba na chiso kone. Vending mwali kanya pati street kiti fulu. Nisa somoni. Dilinga.
Great music.
This is Fresh Boy Music.